tau jasema eti uyu na yule mtu na demo wake eti mkika haga na musiana na mnakwiri kwiti sijasema mimi wala sio mimi hey, mimi tena na nisingizia ni uyu na bwana wake wana kusemaga eti navopendana mnajishaua
waone kwanza umbea tu ndo unawasumbua amna lolote ni aenu kuniharibia mwone kwanza bichwa kubwa ndo unachokijua kushinda vibarazani kuongelea usioyajua eti so mimi nyo unanibania pua mwone kwanza umbea tu ndo unakusumbua waone kwanza wambea
tena mtulie
wambea
mpange vizuri msini kupukie
wambea
tena mtulie
wambea wambea wangu kwanza ongereni na mnaonifuatilia poreni kwa safari nahitaji kuambia meni jamdomoni kwa huyu nile naye kumwacha sizani mtafanya juu na chini kazi bure kunitoa mimi labda mniue vinginevyo nyindo mtakuwa misukure na vyere kavinyago vya mpapure sasa sikieni nataka penzi letu litrend mtufuatilia kikisheni tuwe Zuchu na Diamond nyesi wambea mina walipeni na mkifanya kazi vizuri na wasajili kwa kampuni arafu nimesahau inabidi mpate vifaa mana mpo serious kila nikiwa kata inabidi mpate sim kamera mpige na picha oya bodi wape maji anywe washapumzika mambo bado tuendelee na vita waone kwanza wambea
vizuri tena mtulie
wambea
mjipange vizuri msiri kumbukie
wambea
kaini vizuri tena mtulie
wambea
sinisheni ila tusi tuaribie
wambea
kaini vizuri tena mtulie
wambea
mjipange vizuri msiri kumbukie
wambea
kaini vizuri tena mtulie
wambea
sinisheni ila tusi tuaribie
huyu ni wangu, nimemchagua kama nimempenda mibasi hakuna kupindua mkingia kumina nane zangu ndo mtanijua mana ntakachofanya Mungu ndo anejua nasemaje, sitaki masiara na mke wangu
tutagomana
kunifatiria fatiria nasemaje
tutauwana
aroe
tutazagamuwana
najua unauliza kwa njia gani
ila tutajuwana kata ujasema eti uyu na yule mtu na demu wake eti mkika haga mna musiana na mna kwiri kwiti sijasema mimi wala sio mimi hey, mimi tena na nisingizia ni uyu na bwana wake wana kusemaga eti navopendana mnajishaua wow inawauma inachoma napendana sana
acha baria Abala MC sina sita kipanye nikiwa vinanda klasiki nikiwa na producer Fadhili chun 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 chan chan timu ile ile sina sita kipanye nakubali sana manager Smolder Boss Fuko Magari anakubali raisi wa Yusha Family Moody K watoto wa Bwani Buda Boss watoto wa Chamazi hawakumwita wile 26 Ashokari wewe
Shokari wewe Shokari wewe
Choo-choo.